Ɛnsɛ mpanyin kasɛ mi sɛ ɔdɔ mani pɛdiɛ mihunu ne sɛ yɛ wɔdɔ ɔdɔ na no ɔdene.